akija kusep nitamfanyia nani viweka ra leo nakupa na veo shona yani leo undo kibebeo noma tatata lila talila lila la la lila tatata lila talila lila la la lila ila minaona bado navyonipatia ongeza mafundi ntakusifia bado fanya kukamia nivurupia ubongo ubongo bado shakushegulia badilisha kipimo nachonkimia bado koleza ufanisi na nipate uondo yeni ongeza maujuzi 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 zidisha maujuzi 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 ongeza maujuzi 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 jengo kwako na deka deka mautampombe na nshapomeka nakula bado sijatosheka ongeza lishe nianze nenepa kwa micheza kopakabana nipe na mini kupezidisha nyama paka mwenza ni juto kinitazama mini sifuru kute tukianza mchana yani mpaka kukute tatatalila talilalila lalalila tatatalila talilalila lalalila ila minaona bado navyo nipatia ongeza mafundi ntakusifia bado fanya kukamia univurupia ubongo 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 bado shakushegulia badilisha kipimo na chonkimia bado koleza ufanisi menipate uondo yani ongeza maujuzi